Uwezi kuamini, Johari kibao, Johari kibao. Tuko na Johari kibao. Tanzania, cocktail by bucket. We out here.
Shish. Ama si kwa galinga ukuti mara fiale. Wote wanajua kuwa mbea inaongea. Ngeta kanuna manega sio wale wale. Bosa mamenya ni tofahuti nkitokea. Kote tufikire mwe mbombo tubo mbile. Kizazi kipya tulichoza kusogea. Tukajobapo yetolo maso guketa. Tomorrow tuko vizuri kikolo kazi zaongea. Tumajipata humu humu. Juani hajo bire kuwa vizuri ya vidumu. Na nguvu ya maji ni nazimariza sumu. Habari ya mdini mshamba na jasho perfume. Ujo mkete kanunu. Anikolile mama wasi kujaze kidumu. Ujue mkwani siyo da slamu. Ila bado hinchi nzima hugo menye ndo salamu. Juba hakuna kingine kila jiwe msiba. Ametaka kera jani kwa kuziba. Kwa asili ninakwenda kama baba. Plau Tanzania watu wa nguvu ndaga. Jezi namba saba. Lawama tunazibeba msalaba. Umngao wa dhahabu wood fiber. Tukumoga ligi ya mabingwa.
Living life like a dream, no plan B. Hustle hard, got it water in my hand, see. Nico body on tap, said I can't reach. Tryna bring me down, but a broken nigga can't be. All this look clean, never dirty. Kini kuta kona gang, it's a party. Smoke weed, motion winging on the blurry. Sombe meza yote, kazunguko na Johari. Every day feels like my birthday. Came a long way from a struggle to a great day. Stacking up the paper, kila siku, it's a payday. Through the highs and lows, gotta keep the pace. I mean, everything I do, I gotta do it great. Living life in the fast lane, man, I'm never late. We popping bottles, yeah, 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 we celebrate. We just tryna live life, what you tryna say? Yeah, 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 yeah,
yeah. Yeah, one time, I'm like, black man never take a loss and tough gang, look, yeah, we out here. Nakupa madness, sadness, party after party. But the party unajiwanga, what next? Screaming your hearty, I'm loud as fuck. We turn it up, won't stop, turned up for what? Vichanganyio kwenye meza viko shazi. Watu wana bowl wana hata cup mautaki. Sinaona toto juzi wana tukopi. Alafu wana tumepoa wogogopi. Hakuna shokti, vumbi mbake noki. Loki, nifungo tuliopoteza lokti. Tukianza kuzingatia, tukianza kufuatilia. Na kula vyota tubakisha tamkia. Kugunga cheers na peace girl. Ukizipa mike, zina kupa michano ka baby mia. Full speed, chombo mindo captain. Back then life ilikuwa like god damn man. Dem speedy kufungua gizu button. Pambi, wezi kutuambia kitu nothing. Every day I'm up to something. Get a buzz, get a verse, ina kuwa anthem. A1 5 star sharp man. We classic, one time for my crew. Your heart, your heart, your heart, your heart, your heart, your heart.
Malu! Yes, speakers in a kita Jay-Z na Kanye run this town. On my way downtown. Sita nyuma bebe mbili moja fame out town. Kitaka penzi three sound. Of course I'm looking good, decorated Martinez la utar. Chupa Johari sip sound. Navobolu kama yangu birthday, so keep calm. What we say? Jero chumbo wakilewa utona unacheza belly dance. Demangu wananchunguza kama intelligence. Atutaji Snapchat hiyo ni evidence. Bila pusi kwenye bad time makes sense.
Tunamusha moto, tunamwaga moto. We spend money tukiwa kwa mtoko. Tunamusha moto, tunamwaga moto. Vichanga nyo vingi likupoza moto.
Ni Alpha Shilet boy.
Aye. Wait a minute, gotta talk to my people and Ilipo Johari mi nipo and kwa apa is not easy, not simple. I'm the best, kwanza mwone kano na mwandiko. Spatiriko, so mambia watu, I don't mind. Street kula bato masaki long time. Sindo akalwa jiji, yes to now shine. Tukio batani saramu, Johari walk one. Yeah, come a wow. Wakiweka na sisi, tunaweka Johari kibao. We on top right now. Johari to the world, motherfucker, pow pow. Okay, okay, I'm looking dope. Iye chupa tumze kwa ni usiogope. Na ukija kitwa kitwa, lazima unyoke. Any high level, pesa lazima it's okay. And Indo high quality, Tanzanian jean. Na kushauri kaidaki. Ukiona siko home, but we out here. Na tajiri seko shamta. Ukiona iyo chupa na vikuja na mienge mse. Lazima udata. Mtoto kisema sinye vikari anapewa cocktail babake. We out here.